gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya way balaa ku sheegahay in ay kororteen tirada dadka la jiray cudurka HIV AIDS sida laga sheegay warbixin ha kubati maamulka iyo dhaqaatiirta gobolkaasi Yusuf Dacar isku dubiga arimo cudurka HIV AIDS ya sheegay in maamulka wajir dadka qaba cudurka HIV uu koran kahi markii lan feeri gobolada kale ee dalka way boo sheegay in tirada ay haato koran dhaaftii 728 qofood bil walbaniyo baaritaan kooyan isbitaalka ku dhawaad 1000 qof
sidaan waxaan rabaa inaan ka sheegada oo yaraan ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka HIV AIDS ku dhacaya ama la nool HIV AIDS inay kor u socoto hadda waxaan dadka HIV AIDS la nool wajir county waa 728 oo 420 carruur yihiin marka sanad walba waxa cusubna ugu soo lagu arkay HIV AIDS inta u dhaxaysa 8-9 ya sanad walba HIV laga helaa wajir county oo daawo lagu bilaabaa marka tirada korba u socota waqti walba sii kordhaysa marka baaritaanka aan sameeyayna taqtirinta xalaga wad keenay county idan wajir county dhana laga waday maadi marka wacyigelinta xaq kaliidna oo markaan sadaradeed hadda korba u sii qaadahayna si fan dadka mabuu cagiru sameeyna oo bulshada wax aan wax ku barna way madan sanad bil walba waxaan barna ilaa 4000 qof ayaan barna 4000 ilaa 4500 qof ayaan barna bil walba marka waxa positive helna inta u dhaxaysa 8 ilaa 10 qof ayaa positive bil walba oo jeer county oo idaa jeer town magaalada kirxmaa waa jeer county waxaan barna 4200 bil walba baan barna dadka ma sugno inay madan dadka isbitaalka wadka jifaan barna dadka outpatient madan barna ma mooyin clinic madan yaal barna marka aad filaysaa maqaab maamo bil walba clinic aad isbitaalada wajiga oo kanta u dheel ma wada barna marka qof xanuunsan yahay isbitaalka maado wadka jifaan barna dad iskursan raba ama dad isku iska socdaan way maada ay kan maan barna wajiga kanta u dheel way inkastoo HIV ay ugu badan tahay magaalada wajir marka magaalada sida weyn tahay iyadana waxa way arimeed weyn yihiin wajiga county ayaa u badan habas weyn ayaa ku xigta butey ayaa ku xigta girifta ayaa ku xigta marka magaalada si weyn tahay ee arimadan weyn yihiin sidii ay wada u dhow tahay sidii 200 camal ay arimadan u badan yihiin marka magaalada si weyn tahay ee arimada kale u badan yihiin marka si magaalada kale weyn yihiin ayuu cudurkoodan u badan yahay